Ben, wempana sasa. Nalawa babazi bathi ubaphi. Lalela ngutshela. Usirkulo fakala setshela manje. Wazi ukuthi uma ungadedela ulozolo lwento kusho ukuthi ulozolo locwecwe umntaka baba. Awu inkundla izoshuma ubheke. Yithi laba sidansa, awubheke. Yithi laba silokhuzana. Lokhuzana dedela ucwecwe lapha siyishikishe kushukuma inkundla kube late kakhulu. Ufana ohlaza. Iyayishukuma ijosi. Ayishukumi kabi. Ayishukumi Polokwane. Ayishukumi Itheku. Akushukumi South Africa. Abona amazinyo wathi South Africa. Ucwecwe. Alusho phezu kwabo. Umfana ohlaza ublublabi uphatha ngena ku-18 uphaselishoya inqoko uphase idiyadela into kwakuyidala siyilindile wawuthi kuyoba njani dedela somfana.